Sound Music.
Ama oneka so simple, kiotelela no pimpo, wakatoloma ba pipo, akapita bamaliza pindo, akayamba kuvichanga, changa, 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 changa kuvichanganya, changa, 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 changa kuvichanganya. Baby wangala, bali ponse pene twangala, efo twangala. Baby girl you are, baby girl you are, good to go, good to go, good to go, good to go. Baby ukafika ni mabera zungulu, 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 zungulu. Baza yeso fika baza pesa mungule. Mr. Love, love me sana. Ama oneka so simple, ni otelela no bimpo, wakatoloma ba pipo, akapita bamaliza pindo, akayamba kuvichanga, changa, 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 changa kuvichanganya. Changa, 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 changa kuvichanganya.
Maliza pesa zangu za akiba, mama mashimo yote umeziba. Nitakupa visenti vya riba, usiruke ruke kama umechomwa miba. Unanivuruga ukinama, zinapukutika nyama nyama. Ndimi kwa ndimi zikiumana, ninasisimka nasimama. Unavonichanganya unanifanya mpaka naongea mwenyewe. Umeniweza weza mimi mweu kwako napatwa na kiwewe. Unavunichanganya unanifanya mpaka naongea mwenyewe. Mimi kwako mweu sijiwezi napatwa kiwewe.
Ama oneka so simple, kiotelela no pimpo, wakatoloma ba pipo, akapita bamaliza pindo, akayamba kuvichanga, changa, 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 changa kuvichanganya. Changa, 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 changa kuvichanganya.
Uchanganya, unatasala tingo sultana. Wezi mandula palama, kalizo ababe na siva makwana. Ukayambo pukunya, umadamfunuka munga buwalili. Baja ukatutuma, umanigani zisavambili.
Ama oneka so simbo, yotelela no bimbo. Wakatoloma ba pipo, akapita bamaliza pindo, akayamba kuvichanga, changa, 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 changa kuvichanganya. Changa, 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 changa kuvichanganya.